Elengal okartal embasan kasin hunchangul hore almusadaji yidure rude afrik nondun embauta hinade tiallaji hakika mablata di sababu yidure dumine runde ne sabisikola kortangal memantan kabaru hakkeji hertadi fewdo elede de jonno so landul tama honde do kort nawlata di sababu hunchangul hore kabaru kebede andon anatidi sanne faso tawi non be monnon hakika tiallaji lugudi di dunne sataka fe golleji mabedi tafun kabaru njibu jawdi iru hitane 2010 wala hitane 2018 runde afrinde mursan hitande fuf ko badi milliarduji chapande jetti e jenay kalisi dollar batte njibu jawdi dido mudum kabaru dido mo hala mudum no memotake woni amuaji usuru be lede runde afrique ngadanta lede hono france e ko nande mudum jawdi di runde afrique mursi wala fido hadi kabaru usuruji ina hani jati yewtere dundun hala mudum memotake tun yo kabaru salaji di kambe tuwa ko jati wadi dume dan be mamataton so landol tama nyamandeji modi di runa de bamata ngoni sabuji rafike bede yan wana kayo buri fufno nyamande o nawtirira runde afrique na jeyda rundeji nyamandeji na famdi ka no dido jawdi nawtura woni tidalla modo ka so landol nyamandeji gondi non milaruji temdere wattu dubi kewdi jabbidi di warti joni fa milaruji temre tati e ko fawi fuf kalisi dollar den ko sambini dun mi yantan kala wattu so tidalla mata mali adna rundu bangal kalisi bankiji di dawran no yimbe runde afrique bamata nyamandeji kewdi kaadi nawtorte e golleji di nafta fe lede de sababu goddo dum batte tondi kalisi na hewi sanne le bankiji di le lede tubaku be e kanya dun no le gollirde kumanide am saddaji le adnarundu ta kama dun kala wattu notugol bangal mudun wodata ko so landu tama huntangul hore yirwere runde de nabili itugul fe nyamandeji di no holiti Macky Sall yarrade nyamandeji di wana fe hunde yebetende wakat juro dum nafa sanne lede de so landul ma ko woni darande lede mawde de bangal famdere nafa gullirde runde afrikde biyan tan yo hono nyamandeji di totete gullirde woni sababu mudum ka non be landina fe kabar mudum sabi fay wakat juro ti allahji nyaw e tawde fuf e do lede de na jokiti yardi yiyam lede runde afrikde.
Les dettes, ils sont illégitimes aujourd'hui.